Ama si kwaga linga ukuti marafiale wote wanajua kuwa mbee na ongea Ngeta kanono manega sio wale wale Bosa bamenya ni tofahuti nkitokea Kota tufikire mwei mbombo tubomile Kizazi kipya tulichoza kusogea Tukajobapo etolo maso guketa tumoro Tuko vizuri kikolo kazi za ongea Tumajipata humu humu Juani hajo bire kuwa vizuri ya vidumu Na nguvu ya maji nina zimariza sumu Habari ya mjini mshamba na jasho perfume Ujo mkete kanono anikolile mama wasi kujaza Kidumu, ujue mkwani sio Dar es Salaam ila bado nchi nzima hugo menye ndo salamu Yuba, hakuna kingine kila jiwe msiba Ametaka kera jani wa kuziba Kwa asili nina kwenda kama baba Proud Tanzania, watu wa nguvu ndaga Jezi namba, saba Lawama tunazibeba msalaba Umngao wa dhahabu wood fiber Tukumoga ligi ya mabingwa, yeah
Yeah, yeah Living life like a dream, no plan B Hustle hard, got a word in my hand, see Nico body on tap, said I can't reach Tryna bring me down, but a broken nigga can't be Always look clean, never dirty Kini kuta kona gang, it's a party Smoke weed, moshi mwingi on the blurry Sombe meza yote kasungu kwa na johari Every day feels like my birthday Came a long way from the struggle to a great day Stacking up the paper, kila siku is a payday To the highs and lows, gotta keep the pace I mean everything I do, I gotta do it great Living life in the fast lane, man, I'm never late We popping bottles, yeah, 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 we celebrate We just tryna live life, what you tryna say? Yeah, 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 yeah,
yeah Yeah, one time, I'm like Black men never take a loss and Tough gang, look, yeah, we out here yeah. Nakupa madness, sadness Party after party, but a party unajiwanga What next? Screaming your hearty, I'm loud as fuck We turn it up, won't stop, turned up for what? Vichanganyio kwenye meza viko shazi Watu wana bowl wana hata kama utaki Sinaona toto juzi wana tukopi Alafu wana tumepoa wawogopi Hakuna shoti, vumbi mbake noki Loki, nifungo tuliopoteza loti Tukianza kuzingatia, tukianza kufuatilia Na kula vyota tubakisha tamkia Kugunga cheers na peace gali Ukizipa mic, zina kupa michano ka baby mia Full speed chombo mindo captain Back then life ilikuwa like God damn man damn speedy kufungua gizu pattern Pambi wezi kutuambia kitu nothing Every day I'm up to something Get a buzz, get a verse, na kuwa anthem A1 5 star shop man We classic, one time for my crew Yo hard, yo hard, yo hard, yo hard
Malu! Yes, because in a kita Jay-Z na Kanye run this town On my way downtown Sita nyuma bebe mbili moja fame out town Kitaka penzi three sound Of course I'm looking good, decorated Martinezi lautar Chupa johari sip sound Navobolu kama yangu birthday so keep calm What we say? Jero chumbo wakilewa utona unacheza belly dance Demangwa na nchunguza kama intelligence Atutaji snapchat hiyo ni evidence Bila pisi kwenye bad time makes sense
Tunamusha moto, tunamwaga moto Spend money tukiwa kwa mtoko Tunamusha moto, tunamwaga moto Vichanganyio vingi likupoza moto
Ni alpha Shilet boy
Wait a minute, gotta talk to my people and Ilipojua ari mi nipo and Kwa apa's not easy, not simple I'm the best, kwanza mwone kano na mwandiko Spatiriko, so mambo ya watu, I don't mind Sijui kula bata masaki long time Sindo akalwa jiji, yes to now shine Tukwe batani salamu, you ari walk one Yeah, come a wow Wakiweka na sis, tunaweka yuari kibao We on top right now You hide it to the world, motherfucker, pow pow Okay, okay, I'm looking dope Iye chupa tumze kwa ni usiogope Na ukija kichwa kichwa, lazima unyoke Ini high level, pesa lazima it's okay And Indo high quality, Tanzanian jean Naku shauri kaidaki Ukiona siko home, basi we out here Na tajiri seko shamta Ukiona iyo chupa na vikuja na miengi mse Lazima udata Mtoto kisema sinye vikari anapewa cocktail babake We out here